marafiki, ndugu shabiki, mwambie muda saa tayari. Oh, wawewe na sisi, imara thabiti, pamoja tuweza fika mbali. Oh, oh,
so yeah.
Represent your country, raise your flag, show your true colors.